sigala woluji zetombalira mubali abalala bangambye wakowa abantu nabantu ne bakowa konze noguno mutima gwennina sijja kulinda kumpita nekeyo nina yeddagala erina kuwonya entalo zolina mama noluji olwo luggala naye jenkano linga talusibye terikiri munju omwo gye tutamanyi ebyamabyo byasasana yangu wanyo ngenda kubyatula kasitato kyata kuswala wemala nkulekera eddagala bwoliwona olyebaza ekisooka omwami yakugoba walemerawo olwakutya kuswala nesirimu mpulira yakusena watandika ddolowooza kukufa abalabe bo banja abakuloga okwosaako ku mulimo gye bagoba entalo zo zisusa obuzito naye eddagala lyo lino mama entalo zo zikwase katonda jonga jikulimba tegendeleze na joji koza na bauli denga bakugamba mbugenda musabe mpewoze kufuweko manjika tonda yamba ye yambye nubale mbele mbilo kotate abobu taba vile mangu oja kufeche sera chote chinaba nubale mbele chitegeza watango sanze mpologoma Italubale nga nawe boduka Botaduke bibyo biwete Danieli bamusula mubunya Awatali budukiro bonna Ye, boya itakatonda Te yaduka tete za mulia Mame talozo zikwase katonda Kamala na nawe idula Teri na koma wonga taluwa mkunde wabula Waliwo mu kisaawe gye walaze Bunga nabo zaaye eddogo Lidire abo bonna abakuloga Konzo ono Joani abadde ki Yafunye ddyo omutima okuloga Ebbayiba alabika yagivaako embeera ye erabika evunda Welabidde Bayiba esomesa Musonyiwe bonna ababasobya Ne Yesu ku musaalaba waggulu bulumi yabulina Era n'asonyiwa omuntu kyasiga kyakungula osize bukyayi kale oli bukungula Entalo zo zikwase Katonda ne bali boologa Mukama abaagala Kati kino tukyogere mu kyama abantu tebatuwulira Jjukira nga tukyali mu kyalo abantu nga beeroga Nga gwe baloza agamba omusamize jjajja nnyamba na bino bizzeeyo Enkanise zitalina kigambo nga zirina bigambo zeewalenga Mame entalo zo zikwase Katonda Wulira maama
Mbuzo
sabira waje mwerwanire ntalo
Mbuzo sabira waje mwerwanire ntalo